Mwamaulira malo okuliriza emisango ejobutemu ejivunanibwa Christopher Okello Nyum mu miaka 38 yatemula amabujja ana aga gaba Childhood Development Center guddamu olunaku olwaleero kumakya. Omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Muhangi Kawuka yawuliriza omusango guno. Ku ntandikwa y'okuwulira omusango guno ku lunaku olwa bbalaza, abajulizi bataano mwali abazadde b'abagenzi n'omu ku bakozi ba Gaba Child Development Center bannyonnyola kkooti ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omusajja ono lwe yatirimbula abaana. Abagenzi kuliko Ryan Odeke yaliwo ow'omwaka ogumu n'ekitundu, Keisha Otim myaka ebiri, Gideon Etiku ne Ignatius Seruyange bombi nga ba myaka ebiri n'ekitundu.